ayadoo fowdahni hayta bilo barakeysan ee ramadaanki weliba suuqa bay dabal ku dareemahaye mashquul badan, gaar ahaan suuqa khudaarta oo bulshada ay la kuwada hayta khudaarta la helo doono, haan la waayi doono iyo qiimasho. Khudaartii inta badan ku kooyasa gobolka Shabeellaha Hoose meelo qaarsho bay dhow banaanshee ka baxaysa, taas oo qiimaha suuqa iyo kashal dubiyen. Qaar ka mid ah ganacsatada khudaarta ka gadaasa suuqa Baydhabo iyo weliba iyo kuwa ramayna xilligan suuqa qiimaha khudaarta walaa isku bedelay, iyo shala dubnaanshahan dhexiyo khudaarta Baydhabo iyo tan ku kooyasa gobolka Shabeellaha Hoose.
Basal gobolka Baya ka batay beerta maanya fool iyo ka batay basal adway basali webiidaga bahaas ma ku obsadaan haddii hagali haddii kale oona majal jeelinye. Laakiin dadka dheefta waddanka ka jeerta warman hayan dad weewe an bahi weebaxa ku nagadi anta inkooyan haddii inkooyan ku baadiya taawe warna man haya maan og tan weebagi iskaardi nagdaas haddii weweynaata iskaarduway haddii yaraatan iskaarduway tan laakiin miiska la saare lanka lamada kungolo kusii kor sidiid kungolo kusii kor yeeba abir leh ka gohaas tan weebagi laakiin tawiinta miisanka ba afarabe u qaadaas lanka hadii ubise gada sen gada umeog wali ku gaanta miog kiil labaatan kombo dumisiyada u gaanta afar haba ambo shan haba haddii nagate mangiibi koran laag dadkeenna dan yaro lama kun sidi kun yafadaan un laakiin tiitan isla egte hoobilideedii ko sidiid kun habadisa taal kan lamada kun habadisaal kan afartan habadisa laagta isa jeebshay ka abarini i laagta unahan basalkani baa iska abarini hilakase hiligi lambaaxada gol hela gore laakiin dadkii oo shaqaalihii yaa weebiyaal kun abaradan kibabaydhoho kubah weebileeseede weebi madiseede haku injir haku galle kubaadi yee dibhaninkanagadaa madi dibhaninkanagadaan kubaadiye dhuulsiyaan markaasa insheeg taabayan wal anga bahaana maleh basala ka bahaas bisbaaska ka bahay burburuni ka bahay ilaa maani fuul kun leh kubatay bay dhowleh koodi mootadiyoona iyo isliin baar fuul maka galow anshuur saase maka galaas laakiin weebi haddii awgaad anshuurti baar fuulki hameeligi walaayba mangiirti maas hadan soog un lekole markaz kooti un lekole
kuraaga hulun leero qari kumide ambe kumide bambelmi kumide bandeesa kumide kajara kumide hordamay lagaday shankool lagaday hatmay lagaday badsey nus dollar king queensa tumishan kun hatagaalo hordan afara farkuma ka gaado aan hatu way way garan hatamal hatamalaha goysun heliyan ha gohe ambe hilishay way dhaafi kambesis ma afartun kun lam dollar heliyo horwa helora malga $3 bar $4 udaarta timay zaid kanaate karaan karaan hatr lehle udaarta ke udul daruur bambelma hat yarta amban siyeri hele ke me ku gudu abel ramadan way khair shay lo koyas wal kas may way dilayar hata amba gari haysin hatin kajar hani bilawdi ha batee kajar lamba seen ka saw batee ka me kan kajar way ha batee dhudub way
holkan qudaartiisa qudaarta hada laga helo xilligan waa qare ayaa ugu badan aan waxyaalo yar yar oo kale oo soo raaca waa jiraan sida bombeelmada oo aan badnayn cambaha oo aan badnayn laakiin inta ugu badan hadda waa qaraha ayaa ugu badan xilligan soonka hadda wali waa dhiman yahay laakiin hadda wax isbeddelo hadda way nagu saameynaa nagu ma haysto laakiin qudaarta yar qaraha isbeddel ma lahan qiimihiisi hore u badan yahay cambaha waa yar yahay waa qaali waagi hore waxaa la gadi jiray 6,000 5,000 7,000 cambaha lagu gadanayay hadda laakiin waa 13,000 14,000 qaar $1 lagadaay hataa waa la helaa oo cambaha qudaarta inta badan waxay ka imaataa Shabeellada Hoose Jubbada Dhexe Luuq Baar Dheere oo kale ayaa ka timaada qudaarta inta badan qudaarta xilliyadan kuleelka la helaa daqaraha oo kale wuxuu soo gaa xilliyada kuleelka oo bisha hadda Febraayo iyo Maarso ayuu badan helitaankiisa cambaha oo kale ta xilliyada roobku soo bilowdaa bombeelmada sidoo kale xilliga roobka ay soo bilaabataa xilliyadeeda noocaas qudaarta Baydhabo ka baxdaa ma badna laakiin waa sida yaanyada barbarooniga qudaartan yaryarka oo maaragtay ayaa u badan qudaarta Baydhabo ka soo baxda barbaroonida yaanyada aansalaatada bocorka qaarkiis bocorka noociisa qaarkiis waa laga helaa bocor yaryar oo bocorka tiito liirada waa ka soo go'aan sida qasabka oo kaleeto waa laga helaa Baydhabo waa soo go'aa qarahan laftigiisa ma badna laakiin waa meelaha Baydhabo soonihiisu marmar waa ka yimaadaa laakiin ma badna.